So don't worry about that kunto aro. Nan meishi da kogumu kama Mario. Squeezy snitches wana nita sister do. Minanga hatari wao macho juju. Madharau dharau wasipendi. Kama pesa ni zangu wacha ni spendi. Nakura bata mwanzo mwisho wa weekend. Tuzo sim sim zako kila saa misipendi.
Usini sumbue. Mistaki kuni sumbue.
Shomo mnisema kitambo Mnitharau, umatharau Squeezy mina drive crown rambo Msisahau, washikadau Nilipo waza, so mlinipiga singi Nowadays nona simingi Nikipoke ongea vitu vya msingi
Itikigi, uko wapi, nikufate, skupate
Usini sumbue